madaxweyne zelenski ayaa sheegay in ukrain aanay wadahadal nabadeed la yeelan doonin ruushka ilaa iyo ciidamada ruushku ay ka baxayaan dhammaanba dhulka ukrain. tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran ee sannadkii hore, ruushku waxa uu ku andacooday in uu goostay 4 gobol oo ka tirsan ukrain, tallaabadaasi oo uu si weyn u cambaareeyey golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo uu ku tilmaamay arrintaasi mid sharci darro ah. xulufada reer galbeedka ayaa hoos u dhigay muhiimadda magaalada Bakhmut, iyagoo sheegay in khasaaraha ukrain ee halkaasi ka dhacay aanu saameyn weyn ku yeelan doonin isku dhaca guud. laakiin madaxweynaha ukrain Zelenski ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in qayb kasta oo dagaalka ka mid ah ay muhiim tahay. Zelenski ayaa la hadlay wakaaladda wararka AP xilli uu ku safrayay tareen marayay dhowr qaybood oo ku teedsan jiinta hore ee dagaalka ee uu ku jiro gobolka Sumi ee waqooyiga bari ee dalka Ukrain. Zelenski ayaa la hadlay mas-uuliyiinta magaalooyin kala duwan, magaalooyinkan oo ay ku jiraan magaalooyin ay ka dhaceen dagaalo qaraad sida magaalada Tristan oo ku hoos jirtay gacanta Ruushka tan iyo bilowgii duulaanka, laakiin waxaa xoreeyey ciidamada Ukrain bishii March 26-deedii sanadkii 2022, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. madaxweynaha Ukrain ayaa sidoo kale u safray meel aan la shaacin oo u dhow xadka Ruushka, halkaasi oo uu kula hadlay ciidamada ilaalada xuduudda. dhinaca kale, heshiiska lagu sugayo badbaadada warshadda tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub ee Ukrain ayaa noqon karta mid dhow, inkasta oo faahfaahinta kama dambaysta ah aanay weli ku heshiin saraakiisha Ruushka iyo kuwa Ukrain, sida uu sheegay Rafael Mariano Grossi oo ah madaxa hay-adda tamarta nukliyeerka ee caalamiga ah. Grossi ayaa u sheegay warfidiyaanka inay u badan tahay inuu aadi doono Ruushka maalmaha soo socda si uu isugu dayo in la dhammaystiro heshiiska lagu ilaalinayo warshadda nukliyeerka ee Zaporojiyja. dagaal ba'an oo bilo ka socday agagaarka xarunta warshadda ayaa walwal ku abuuray mas-uuliyiinta caalamka, iyaga oo ka cabsi qaba masiibo nukliyeer ah taasi oo gaari karta meel aad uga fog dhulka uu dagaalku ka socdo. Grossi ayaa muddo dheer ku baaqayay in aag la ilaalin karo laga sameeyo agagaarka warshadda taasoo aad ugu dhow jiinta hore ee dagaalka, laakiin wax heshiisa arrintaasi weli lagama gaadhin.